xaruntankan casiya leh ka daafuri magaalada baydhabo iyo weliba la kagaday walyaabo iyo isku quri hayana magaalkiiyo bilaanto longorodo cosmatics sida barafuunada kareemada arfisooyinka dadkii iyo minate shoobinka shalgidisan walina xaruntun laka magacaabay bunyaah beauty and cosmatics. Xaflada daafurka bunyaah beauty and cosmatics iyo weliba ku qaybgalay agaasimiyaal ku tirsan wasaaradaha koonfur galbeed maamulka gobolka baykan degmada baydhabo dhallinyaro bilaa iyo marti sharaf kale. Hunkun horeyntii weliba meelasay hadal kooban ka jeeday cabdinuur ibraahim muuse oo ah maamulaha bunyaah beauty and cosmatics oo soo nagu warbiyey walyaabo xaruntun adeeg ah iyo biyaasa
bunyaan awal way shaqeyn jirtay haddana dib casriyeyna ku sameeyney dib oo casriyeyney oo waxaan ka dhignay meel standard ah marka macaamiisha bunyaan waxa leenahay soo dhawaada meesha waa la qurxiyey meel qurux badan laga dhigay awal waa dadkiina la joogay weeba joogan dadka kale to reer baydhabo waxa leenahay bunyaan ku soo dhawaada bunyaan waxa ku taashaa magaalada baydhabo gaar ahaan kilo 7 eereeda maacuunta ay ku taashaa soo dhawaada mid kale to halkii bil oo aanan shaqeynin waa faa'iido kale idin hayna haydeen leenahay discount ayaa jira oo 120% ah macaamiisheen iyo dadkii kale to inta markaa haydeen leenahay soo dhawaada discount kaas ka faa'iideysta discount kaas wuxuu ka bilaabanaa caaw wuxuu ku ogyahay taariikh 8 marka intaas ka faa'iideysta waana mahadsantihiin soo dhawaada
ana kumid agaasimiyaasha ku qayb galay xaflada iyo hadalku jeeday meelaha holina iyo sheegina in xaruntan iyo ku qayb qaadasho horumarka ganacsiga ku dareere magaalada baydhabo iyo guud ahaan koonfur galbeed Soomaaliya
may farxadnaa oo ka intuna ku qayb galna xafladan ka dhahfuraay xarunta bunyaan oo leen ku tala galay oo runtii meel ganacsi oo hormarsan taasna ma tusaale ka tahay magaalada baydhabo intii hormar soo biyahayto dhalinyarada oo barnaamijku ku qayb galeen oo macnaha hal abuurku la kooyana may ka dhiri galiyaan iyo intii dadaalan ganacsi soo hormariyaan may faa'iideen ata deegaanka guud ahaan reer Koonfur Galbeed iyo reer Baydhabo markuu may rajaynaa insha Allah xaruntum bunyaan intii anaga doonto xarun casri ah
runtii may sharafnaa inaan tii geeyno ku qayb galna xarunto oo cusub oo xarjar la soo biyay bunyaan beauty and cosmetics oo xarun runtii dhalinyarada deegaanka Koonfur Galbeed ka shaqeeya xarun u horeeyay Fortnite oo runtii dib casri ah la soo bi si casri ah la diyaari marka may id leenaha dhalinyarada oo ka dhirtay inta deegaanadiyo ay ganacsi ka awrdan oo hormarsadan ka dhirideen yaani may boo ama mudada mudnin dad badan oo may boo ganacsada dinaalku dambe may idan fahmin deegaansho intoo maal galadan yaani may boo ka shaqeysadan iyo marka ay fursado badan hala wur badan ku yaayeen
way dareemaha inay ahaan weyn sageeki gobroog horowle inay bunyaan beauty adeeg dhameystiran meelaha badhkan way marhaat koona ani oo adeeg limbaahna in magaalada kordhiyeen marka dhir galiyaan dhalinyarada in ganacsiyada ii furan ee ii kidhiiridan hadana ay ku roorna macnaha in adkaysadaan ganacsiga process leey bilow iyo dhaxdhaad iyo meel sare marka in oo la kidhiirido sector kasta la maal galiyi la ka shaqeeysii la hormari ganacsiga way sameeyay wal link south decline deegaanka marka way ilaaliyay innovation iyo creativity marka in hadba bil customer sanad kasto wal cusub laha ka daran marka dabcan dawladdana dhiri galiyaysa in oo meel raay ganacsiga yar yar iyo ku dhaxdhaadka aba magaalada ka badla
agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Yaquub Isaaq Xuseen ayaa buugaadii xarunta bunyaah beauty and cosmetics soo sheegay intee wasaaradahan iyo dhawaayna xarumaha ganacsi ee lagu hirgeliyo waa magaalooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya
waxa sharafno ah inaan ka soo qayb galno xarig jirka xarunta bunyaan cosmetics and beauty oo runtii ah xarumaha maaragtay ganacsiga ee ka jira degmada Baydhabo waxaan ku faraxsanahay in maaragtay xarumaha ganacsiga ay badanayaan taas macnaheedu waxay tahay in maaragtay in kobaca dhaqaalaha uu kor u socdo oo maaragtay shaqo abuurkana uu kordhayo markaa waa dhiirigelinaynaa dhamaan ganacsatada maaragtay ku howlan inay soo kordhiyaan ganacsi cusub guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Baydhabo waan garab taaganahay waxaan u rajaynaynaa xaruntan Bunyaan Cosmetics in maaragtay ay service-ki ugu talagashay bulshada ay si fiican u gudato bulshadan waxaan ku boorineynaa inay maaragtay ganacsiga dhiirigeliyaan oo ay iibsiga badiyaan marka xaruntina si rasmi ah noogu furan tahay aad u mahadsantiin salaamu calaykum